nikamuone baba yangu mpendwa, hey, nikamuone baba yangu.
We have to hurry. And I'm really sorry Stella is not here. You know the kind of work she does. But she promised to come back here. Will you do me a favor? Tell my father that we love him. And that we'll be home. And you take care of me.
Mbaki salama,
tutaja onana, nimemkumbuka baba yangu mpendwa. Narudi nyumbani, kwetu nyumbani, narudi. Nikamuone baba yangu mpendwa, hey, nikamuone baba yangu mpendwa, hey. Mbaki salama, tutaja onana, mbaki salama, tutaja onana, nimemkumbuka baba yangu mpendwa. Narudi nyumbani, kwetu nyumbani, narudi nyumbani, kwetu nyumbani, nikamuone baba yangu mpendwa, hey.